muslimiinta mareykanka tira ahaan dadka mareykanka waxa ay ka yihiin 100kiiba hal sidaasoo ay tahay sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA da Faiza Bukhari bulshada muslimiinta ayaa haatan isu abaabulaya inay codkooda ka dhiibtaan doorashada dhacaysa 3da bisha November ee soo socota Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa warbixintaasi noo soo koobaya
100kiiba 87 dadka xaq u leh inay codeeyaan muslimiinta mareykanka ayaa isu diiwaangeliyay inay codkooda dhiibtaan doorashada maalinta 3da sida ay muujisay rayo ururinta muslimiinta mareykanka ee uu sameeyay maxadka Social Policy and Understanding tiradaas oo ah mid si weyn u korodhay marka loo eego sanadkii 2016 oo ay ahayd 100kiiba 60 Erum Ikramullah waxa ay madax ka tahay mashruuca cilmi baarista ee maxadkan Institute for Social Policy and Understanding. Waxay tiri, bulshada muslimiinta dhexdooda waxa jira shaqo badan oo laga qabtay gudaha marka ay noqotay inay soo baxaan oo codeeyaan, khaasatan gobollada muhiimka ah ee isbedela sida Michigan iyo Florida. Masaajidada Mareykanka ku yaalla ayaa u shaqeynaya sidii xarumaha bulshada si kor loogu qaado wacyiga codbixiyayaasha. Xarunta Adamis ee ku taalla Virginia waa mid ka mid ah xarumaha muslimiinta Mareykanka. Waxay wacyigelinayaan codbixiyayaasha muslimiinta ah ee aagga Washington. Sayid Ashraf waxa uu ka mid yahay hoggaanka Adamis Civic Engagement Group. Ilaa iyo toddobaadka u dambeeya ee laga gaaray doorashada, waxaan ugu baaqaynaa dadka inay hore u sii codeeyaan. Waxa aanu isku dayeynaa inay yaqiinsadaan inay awoodaan inay codkooda ku biirin karaan dimuqraadiyadda Mareykanka. Ashraf ayaa xoojiyay in xarunta Aadamiso ah urur aan macaashtoon ahayn ujeeddadoodu ay tahay inay kor u qaadaan wacyiga codbixiyayaasha ee muhiimadda codeynta balse aanay ahayn inay taageeraan musharax gaar ah waxaanu Sayid Ashraf mar kale sheegay waynaanu xaqiijinaa urur kasta oo aanu la shaqeyno inay tahay inuu daboqo qaybta IRS ee 501c3 sababtoo ah haddaanu nahay xarun islaamiya oo aan macaashtoon ahayn islamarkaana aan la shaqeyn karin urur taageersan mid ama musharaxa kale marka laga soo tago xarumaha islaamiga urura badan oo aan macaashtoon ahayn oo guud ahaan mareykanka ku yaalla ayaa sidoo oo kale muslimiinta ku wacyigelinaya muhiimadda uu leeyahay codkooda iyo weliba codka qayb siyaasadeed Rashid Rahama waa agaasimaha fulinta ee maxadka American Muslim Institution.
Their voice matters and their vote counts.
Dhawaaqoodu waa muhiim, codkooduna wuu tirsan yahay. Meelaha sida Florida, Pennsylvania iyo Michigan, bulshada muslimiinta Mareykanku waxa ay doorashada u rogi karaan dhinaca kale. Sidaa daraaddeed, haddaanu nahay dad muwaadiniin ka ah dalkan, waa inaanu gudanno mas-uuliyaddayada. Islamarkaana aanu samayno saameyntaasi sida waxbarashada caruurtayada loo maalgeliyo mustaqbalka, daryeelka caafimaadka, garsoorka cadaaladda, xataa siyaasadda arrimaha dibadda, dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaa macno u sameynaya bulshadayada. Ururada ayaa sheegay inay filayaan tiro badan oo ah muslimiinta Mareykanka ee ka badan 3 milyan inay dhiibtaan codkooda dhammaadka maalinta doorashada.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwax warbixintaasi wariyaha VOA Faiza Bukhari inoo soo koobayay.